not, and the show was great. I'm Nikki Strong, and this is VOA Weather Hits.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa ama aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban ee fmida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duur wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 26 bisha Agoost sanadka 2023. idaacadda saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacaddana duhurnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo marti ay maanta noogu tahay Aamina Muuse Aamina Isir oo ah gabar qurbaha ku dhalatay kuna kortay, misena sameysa barnaamijyo la xiriira dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida.
dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaa iska degi lahaa waxyaabo kale baa ka soo baxay oo kolba wiliya ka hadlayay. soo inta soo ugu dambeyndana saxaabtay waxay xoog u saareen oo kolba like e Bararuchin, is that like e dirigilian podcast inaa sameeyo inaa dadka kale you know la wadaago waxa soo maray waxa soo arkay. soo isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 anaka you know aduuka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa.
ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dagaal culus ayaa ka dhacay ama dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo milishada Al-Shabaab ayaa ka dhacay deegaanka Cusweyne oo qiyaastii 20 kilomitir u jira degmada Ceel dheer ee gobolka Galgaduud, sida ay VOA u xaqiijiyeen ilo amni oo ku sugan deegaanka. wararka ayaa intaa ku daraya in maleeshiyada Al-Shabaab ay fariisin ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaankaasi ay ku weerareen qaraxyo, kadibna labada dhinac isaga hor yimaadeen dagaal fool ka fool ah. ilaha amniga ayaa intaasi ku daray in dagaalkaasi ay qayb ka yihiin duqeymo dhinaca cirka ah, lamana oga khasaaraha ilaa iyo hadda ka dhashay dagaalka. dowladda Soomaaliya weli faahfaahin kama bixinin dagaalkan, iyada oo dhinaca kale dowladda Soomaaliya ay nacayda dowladda Soomaaliya ka kaalmeeya weerarada hawada aysan iyagana weli si rasmi ah u xaqiijinin haddii ay ka qaybgaleen howlgalka. howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Galmudug ayaan ciidamada dowladda Soomaaliya ay shalay kula wareegeen degmada Ceelbuur oo in muddo ah gacanta ugu jirtay kooxda Al-Shabaab. kahor Ceelbuur, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa lagu wareegay tuulada Dac oo qiyaastii 18 kilomitir dhanka koonfur bari ka xigta Ceelbuur. maalmihii u dambeeyeyna ciidamada ayaa qabsaday Cusweyne, Wabxo, Warxoolo, Dac iyo tuulan kale oo ku yaala ama ka tirsan maamulka Galmudug. waxaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug uu ka furmo shirka golaha wadatashiga qaran, kaasoo diiradda lagu saarayo amniga iyo dardargelinta howlgallada dalka looga ciribtirayo maleeshiyada Al-Shabaab. madaxweynaha Galmudug oo shirkan martigelinaya ayaana magaalada Dhuusamareeb shalay kusoo dhaweeyey madaxda ka qaybgalaysa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. madaxweynaha Soomaaliya ayaana todobaadyadii u dambeeyey ku sugnaa magaalada Dhuusamareeb, halkaasoo uu ka wado abaabulka dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. dowladda Soomaaliya ayaana xoogga saareysa deegaanada Galmudug ay kaga sugan yihiin kooxda Al-Shabaab, isla markaana inay soo afmeerto wejiga koowaad ee dagaaladaasi, iyadoo markaasina u jihaysan doonta wejiga labaad. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagayntaa. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan dhegeystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kala dhageysan jirteen waxaana inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waxaa maanta studio v o edan ugu soo booqday aamina muuse oo ku magac dheer aamina isirka islamar ahaantaasina gabar daayar oo waddankan maraykanka ku dhalatay kuna barbaartay hase yeeshee xiise gaara u haysa dhaqankii iyo heesihii soomaalida waxa ay leedahay bodcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii soomaalida waxaan jeclahay in aan aamina ka wareysto arrimo dhowr ah ugu horeyn aamina kusoo dhawow studio v o a
aad baa u dhowahay
waa tahay aamina bal marka hore waxaad sharxad inaga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso bodcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay soomaalidu asal ahaan ay leedahay
ugu horeyn maan doonayn podcast inaa sameeyo inta horeyse waxaa sameeyey blog ama qoraal internetka ku qoro aa u keydiyo waxaa soo maray inta dalkii tagay inta qurbaha joogay hargeysa waxay igu horeysay inaa tago 2015 kobo waa sii noqnoqonayay and then londonaa tegay finland baa tegay and hintaasoo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka hargeysa book fair somali week festival waxaasoo dhan so waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka soomaalida an soomaalida siday soo dhaweyneen an sida xoogga loo saaray dhaqanka hidiyaha iyo fanka so intaas kadib then markaa maraykanka kusoo laabtay iyo shaqadeedaa bilaabay yuno maraykanka iska joogay then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray waxaa soo arkay aniba waxaa igu kordhay yuno fikirkayga intii ugu horeysay waxaa moodayay yuno waddankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa inaa iska degi lahaa waxyaabo kale baa kasoo baxay oo kolbaa weliya ka hadlayay so inta so ugu dambeyn then asaxaabtay waxay xoog ii saareen oo kolba like baraarujin is that like dhiirigeliyan podcast inaa sameeyo inaa dadka kale you know la wadaago waxaa soo maray waxaa soo arkay so isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 annagoo you know adduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa
waa tahay magaca isirka ayaa ah magac ajiib badan sidee baad ku xulatay marka inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto
so ugu horeyn aamina isir baa you know magacayga like you know like u magac dheerahayo an ayeyday hooye baa isiisay magac isir markaa la kulmay marka ugu horeyn hargeysaas ku aragnay I was 25 I was 25 jir so qof yar maan ahayn waa markii ugu horeysay ayeyday hooyena arko so markaa fahmay isirka like micnaheeda then waxaa ka fikiray what I realized was that you know way igu soo dhaweyneysa ina and way aad u farxday inaa dalkayga kusoo noqday dadkayga kusoo noqday maraykan inaa ku dhex lumin so then isirka the waa you know haddaad maraykan ku kortid haddaad qurba ku kortid wax kasta ka baa inta dabeyn lagu dara you know siduu soomaali noqdo ba isirka also waa magac soomaali asal ah you know so then waxaa doonaya podcastka inuu lagu bilaabo inaa ka hadlo isirkaygii you know marka dalkiyaa tagay waxaa soo arkay amen nolosheeda siduu like inuu kala balaadhinayo then isirka sidaasoo kale would also develop oo wuu sii balaadhin lahaa
waa tahay aamina marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha isirka aad ku soo qaadato ama barnaamijkan bodcastiga aad soo bandhigto waxyaabaha aad ku soo qaadato maxaa ka mid haddaad sharxadina siiso
so waxaa aad xooga u saara dadka soomaalida especially you know sidaad tirahay or sidaas ka hadalnay hooyaday baa wareysaday aabahay baa wareysaday asaxaabtay hargeysaa la kulmay baa wareysaday dadba oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday sidaa laga hadlo de qof kasta xaq buu leeyahay you know dhaqankooda sinjigooda iyo dhaqan like you know inay bartaan but also inay connection la yeelan karaan kalabaad heesaha aad baa u jeclahay heesihii hore xoogaa u saara bcaus heesihii hore waa waxaa namawada like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka soomaali ahaan meel kasta duniyada joogta waalid you know qof yar qof dhalinyaro ah heesaha soomaaliga baa you know wada dhegeysanaa so xoogaa saara heesaha as well
waa tahay waxaa jira dhalinyaro fara badan oo adiga oo kale ah ama waddanka ku dhashay ama iyagoo yar waddanka la keenay, laakiin haddana jeclaan lahaa in ay sidoo kale wax ka ogaadaan dhaqankooda, heesahooda, riwaayadihii hore ee Soomaaliya. Dhalinyaradaasi oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto, haddii ayba dhacdo inaad la hadasho, ma jiraa waxyaaba aad ku baraarujiso sida aad
ha aad iyo aad. I think waxa ugu horeysa dadka way ka baqanayaan, you know, inay dhexgalaan, they're like afka ma ku hadlo, waxna ma ka garanayo. Laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax weydiin jiray, and marka cilmi baadhis ka sameeyay Soomaaliya, dadka waxay soo mareen, then markaas iyakana waxay la wadaageen, you know, noloshooda waxay soo mareen saas oo kale. So waxaa dadka u sheegi lahaa, ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga, xaq baad u leedahay, diiga waa wada leenahay, sinji baa wada nahay, but laakiin dadka iska wax weydii, and you know, they could probably make it a little bit difficult. Into horeysa, you know, maybe. Yeah, in yar. But well, wax kasta marka wax baranaysid, you know, like xoog yar baad soo maraysa. Laakiin ku dadaal. YouTube wax kasta aad ka helisa. Heesihii hore, there's a YouTube page called Somali Music and Culture. And ruwaayadihii hore oo Somali lagu dhigi jiray, even in like baydhabo meelahaas, baad ka helisa heesahoo dhan halkaas baad ka helisa. Imika TikTok, Sudan sareer baa la wada dhigaysta. But laakiin there's a lot of stuff available online. So if haddaad la qabsatid korba iska daawo, then afka iyo luuqada waxaasoo dhan waad la qabsanaysaana.
Waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudi jiraa su-aalihii la xiriiray waddankan ku dhashay ama ku barbaaray, ma ka heshaa falcelin marka ay dhegeystaan barnaamijkaada, in ay inta badan barnaamijkaaga luuqada Ingiriiska ku baxaa marka qaarkood, laakiin luuqada Soomaaliyana waa ku hadashaa. Dabcan waxaad ugu talagashay in dadkuba ay fahmaan kuwa Soomaali ku hadla iyo kuwa Ingiriiska ku hadlay. Dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegayba halkan ku barbaaray, ma ka heshaa falcelin, ma ku soo diraan fariimo ay ku leeyihiin sidee wax u qaban karnaa, sidee maxaa samayn karnaa barnaamijkaagii, falcelin noocee ayaad kala kulantaa bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay?
Because badanka, you know, waxa iga yaabiyay, but dadka, you know, dalka ku dhashay baa aad u jeclaysada podcastkayga, because they're like, oh, aad baad wili like heesay hore iyo dhaqankaad ku xidhan tahay, but kuwa halkan ku koray waxay tahay laami, you know, and even dadka la hadlo, dadka la wareysado, waxa kalina, you know, wili Soomaaliyeenahay, sinjiga iyo dhiigga waa leenahay, laakiin halkan badna waa ku kornay. Waxay u tahay meel ay labada dhaqmood, you know, kuwa qurbaha ku koreen iyo ka Soomaaliga, meel ay ku heli karaan. So also representation waa wax aad u pora qof sida adiga oo kale inaad aragtid. So that's also why xooga waxa u saaray in af Ingiriisi ku hadlo, because sida adi weydiinaysay intii hore, dadka markay wax Soomaali maqlaan hadday halkan ku koray, then maybe aad ma waxaysayna ma la qabsanayaan, because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmayn. Laakiin af Ingiriisiga aad bay fahmayaan, and sidaa u hadlaya waxa soo maray nolosheeda waxaas oo dhan waa, you know, something that they can also relate to. And so a lot of times what they say is that yakana waxay doonayaan dalkeena inay tagaan oo dhaqanka inay la qabsadaan. So waxay u tahay
dhiirigelin,
no, but also like a roadmap.
What tahay Amina, and waxaan sidoo kale weydiinayaa, waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee waddanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn, laakiin dhaqanka Soomaalida yaqaana, ay yihiin kuwa aad u xiiseeya. Maxay ku dhahaan dadkaas iyaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay, halkan ku barbaaray, haddana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta sameysid, toddobaad kasta sameysid, maxay ku dhahaan dadka noocaas oo kale?
Aad bay iga yaabaan, sida adiga hor weydiisay, waxay weydiiyeen sideenan halkan ku dhalatay ba wili sidaas, you know, dhaqankeeda ku xidhan. But laakiin I think also for them it's a motivation, you know, hooyo aabo imika 40 sano bay Mareykan joogeen, way ka tageen dhaqankaas hore, laakiin hooyo markasta markay aragto anigoo heesaha dhegeysanaya, aad bay u farxataa, but then also way yaabtaa, she's like, inatan Mareykan aku dhalay, sidee Soomaalida imika iga badisaa. But waxaa dadka doonaya inaad tuso maaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe, labadaba waa isla wadi kartaa. Waa muhiim dalkaad degan tahay inaad horumar gaadhid sida, you know, dhaqaal ahaan dalkaas ku xidhan, laakiin dadkaad qofkaad tahay, sinjigaaga, meeshaad ka timaada, isarkaagii, you know, inaanad ilaawin. And also mid kala kugu daraya, waxa igu yaabka badnaa, the most listeners on my podcast dalkay joogaan ka waran.
Wow.
So even qofka koobla inay oh af Soomaali waa inaa af Soomaali wanaad ku hadashid, you know, yakana af Ingiriiska way la qabsadeen.
Marka dhegeystayaasha ku dhegeysta barnaamijkan, badankood waxay joogaan wadankii oo maba joogaan qurbaha waa tahay gordhowid mar aan xafiiska ku jirnay waxa aad itustay oo aad ii sheegtay sawirada fanaaniin hore sidee kugu suurgashay inaad fanaaniintii keliya maahan inaad codadkooda keliya aadan dhegeysanine muuqaalkooda xitaa aad garatid kuwii hore
waxay ku xidhantahay horta aniga qaar ahaan muusiga aad baa u jecelahay laakiin I think funka waa sida dhaqanka soomaaliga u dhex galay so waa inaa heesaha waa gaar inaad inaad dhegeysato inaad jecelayso laakiin shaqsi ahaan dadkii hore sidee yihiin waxay soo mareen imika there was astaan waxay soo bandhigtay like muqaal yaro koobna cumar duulelaan xaysa laga hadlayo like taariikh noloshiisa you know mareekanka joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan waa la wada garanaya so waa qasab dadkeena soomaali ina saas oo kale la wada garto wajigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddad weydiisid like dadka waaweyn waalidkeena oo like go it's not a big deal to them way whether granny way slack or any you know what that's si aadiya ba anako oo da yara oo halkan ku koreyna you know they're like celebrities to us so funka aad ba wixii saya but also madonia magacooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqaalo doodi hore you know in their prime marka what the kichoge waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadi hore
waxaad kala wadaysay ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso kuwa xiisaysa ma heesaha hadda kuwii hore kuwii dhexe yaase jeceshaha fanaaniinta dhegeysataa
heesihii dadkii hore unbaa jeclahay kuwan imika jira waa la qabsaday like so waad dhegeysan karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaaniddii aad jeclahay like number one is Sara Ahmed I did a podcast episode about Sara Ahmed Javed Alan Haristo that's my number one favorite ma ka xiisa dhaco I like Amin Abdullahi Hirsi Alan Haristo and then Yurub Genya though aad baa jeclahay yeah
fanaaniintii hadda ee ugu dambe dinacii gabdhaha unbaa sheegtay ragga ma
dhegeysatay no dhegeysatay like Hassan Allen marmar baad dhegeysada iyo Ahmed Mooge laakiin fanaaniintan dambe uun baa ragga dhegeysa like Khadarkeeyo Sharma Boy Khalid Kamel
Sudan Serar marbaad
ka dhigay oh yeah Sudan Serar yeah bin Onni Maan hela
okay waata ugu dambeyntii maxaad barnaamijkan ku soo gabagabeynaysaa oo aad fursadan uga faa'iideysanaysaa maanta aan ku seenay
I would just say that wahadonia una ana ku dameyo that dhaqanka waad waxa wada leenahay so qof kasta despite how they like present themselves or who they are but qof kasta meel kasta ku koray ma had dadka ina laga fogaayo or dadka ina like laga xiisa dhaco say oh maadiga halkan ku koray maxa waxas like I want to say dhaqanka waa waxa wada leenahay so qof kasta qof Soomaali ah qof Soomaali ah so dhaqanka luqada fanka you know xaq bay u leeyihiin and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxay imika dadka qurbaha jooga aad bay u xidhanihiin you know dhaqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurba la jooga so waxyaabo kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa we just say the sinchiga like qiimeyno
adiyo mahadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinka geeymaaneysa Washington
bandhiga VOA
barnaamijka bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
bandhiga VOA waxaad qamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhiga VOA
bandhiga VOA kala soo laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
halka aad wali nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington duhur wanaagsan mar kale haddana wararkii cayaaraha haddii aan ku horeyno dhinaca dalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa gaartay guusheedii ugu horreysay ee horyaalka premier leaga oo saddex kulan ay ciyaartay chelsea ayaa labadii kulan ee ka horreeyay midna laga badiyey midna barbaro ayay gashay laakiin xalay ayay guul gaareen iyagoo saddex gool iyo eber uga badiyey kooxda dhowaangalka ku ah horyaalka premier leaga ee luton sidoo kale kooxda chelsea ayaa guul noocan oo kale ah waxaa ugu dambeysay bishii oktoobar ee sannadkii hore kooxdan ayaana dhibaato xoog leh ay haysatay labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay gaar ahaan xilli ciyaareedkii u dambeeyey iyadoo ay iska bedeleen ilaa iyo afar tababare waxaana markaasi ka tegay qaar ka mid a ciyaartoydooda oo iska iibiyeen sidoo kale rahiim sterling oo waayadan isagana uu xaalka ku xumaa ayaa xalay chelsea u ciyaaray mid ka mid a kulamadiisii ugu fiicnaa haddii uusan ahayn kulankii ugu fiicnaa ayuu kooxda chelsea u ciyaaro laba ka mid a goolasha ayuu dhaliyey midka saddexaadna isaga ayaa caawiye ka ahaa taasoo ka dhigan in habeen fiican uu qaatay tababare mauricio bocchettino-na wuxuu ammaan usoo jeediyey weeryahankiisa jackson oo uu ku tilmaamay ama uu sheegay inuu noqon doono mid ka mid a weeryahanada ugu wanaagsan horyaalka premier leaga dhinaca dalka sbeinna weli waxaa halkiisii kasii wata oo calankiisa uu cirka babanayaa ciyaaryahanka da-da yar ee joe bellingham kaas oo kooxda real madrid ay ku iibsatay in ka badan 100 milyan bellingham oo markii hore la dhaliilayay ama loo arkay in ay dhici karto inuusan ku soo bixin kooxdaasi islamarkaana uu maro wadadii hazard iyo james rodriguez iyo sidoo kale ricardo kaka ayaa beeniyey saddex ciyaarood oo uu ciyaaray isaga oo qadka dhexe ka ciyaara ayuuna kooxdiisa afar gool u dhaliyey habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah oo ay ka gaareen kooxda celtavigana waxaa markaasi uu ahaa goolka isaga inuu ka yimid oo gool madaxa ayuu daqiiqadihii u dambeeyey ku dhaliyey sidaasna bellingham ayaa afar gool ku marayay saddex kulan oo horyaalka la liiga iyadoo durbaba hadda uu u muuqdo ninka kooxdaasi hogaamin doono waxay tartan adag isla geli doonaan fini junior oo kooxdaasi ahaa xidiga ay ku dhaartaan kaas oo isagana saddexdii ciyaarood hal gool oo keliya dhaliyey tababare ancelotti ayaana ammaan usoo jeediyey dhinaca suuqa kala iibsigana tababare hose mourinho ayaa weli ku daba jira inuu la wareego ciyaaryahan romelu lukaku oo ay ku soo wada shaqeeyeen kooxda manchester united mourinho oo hogaamiye kooxda roma ayaana wuxuu doonayaa inuu sanadkan dib u habeen isku sameeyo kadib markii sanadkii lasoo dhaafay looga guuleystay koobka europe league kooxda b s g ayaa sidoo kale xidigan dooneysa waxaana mourinho uu doonayaa in xidigan uu qaab amaah ah kula wareego sidii abraham oo kale oo kooxda chelsea uu horey ugala wareegay lukaku ayaa isaga naftigiisa aan haysanin koox uu ku biiro sidoo kalena waxaa looga gacan hatinayaa dalka sacuudiga weeraryahanka ugu goolasha badan xulka biljamka ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay xaalad adag ku jiray ugu dambeyntiina waxaa markaasi lasoo warramayaa in kooxda manchester united aysan weli dalab rasmi ah u gudbinin subfiyaan amrabad oo u dhashay dalka morocco xidiga reer morocco oo wacdaro ka dhigay koobka adduunka ayaa ilaa iyo hadda aan si rasmi ah ula falgelin ama ula gelin tababarka kooxdiisa fiorentina iyadoo la sheegayo inuu rabo kooxda manchester united warar soo baxay ayaana waxay sheegayaan in kooxdan ay ilaa iyo hadda gudbinin dalab rasmi ah manchester ayaana lagu dhaliilayay qadkeeda dhexe inaysan bandhig fiican sameynin labadii kulan ee ugu horreysay horyaalka premier leaga inkastoo ay badiyeen kulankii kooxda wolves haddana kooxda reer england ayaa laga adkaaday kulankii ay ka hortageen kooxda tottenham waxaana markaasi bandhigooda uu aada u liitay xidigaha qadka dhexe ee kooxda united sida mason mount iyo weliba bruno fernandes maantana kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa la ciyaari doonaa kooxda arsenal ayaana waxay martigelinaysaa kooxda fulham bournemouth iyo tottenham ayaa wada ciyaari doona brentford iyo crystal palacena way is arki doonaan kooxda Everton waxay la ciyaari doontaa kooxda Manchester United, halka Brighton iyo West Hamna ay wada ciyaari doonaan. Dhinaca horyaalka La Ligana, kooxda Cadiz iyo Almeria ayaa wada ciyaari doona, Granada iyo Mallorcana way isku aadan yihiin, halka Sevilla ay la ciyaari doonto kooxda Verona. Horyaalka Serie A-gana, kooxda Fiorentina ayaa ku aadan aan idhaahday, kooxda Atlanta ayaa waxay ku aadan tahay Frosinone, kooxda la dhahayo, sidoo kalena Monza iyo Empoli ayaa isku aadan AC Milan, oo kulankeedii horreeyey soo badisana Torino ayaa la ciyaari doontaa, halka kooxda Romana ay is arki doonaan kooxda kale ee Verona. Dhegeystayaal, wararkeenni ciyaaraha waa nageynta, haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. Kasi awala adana ya uddan bay ida adeni duhurnimo waxana idinla socodsiinay aniga samakaab ah tan ida adeena galabnimo waxaan idin kaga tageyna sida ay nabad galiyo.
Ubi, 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 ubi,